Yeah.
Yo, yo. Bomboko.
Kutoka alo. Kama udani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binvu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka urimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia ta soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia ta soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Aza nataka wajue unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasioamini we ni wangu, niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy, come in number one. Mwombe Mungu zima, tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupende. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo. Nikupe, nikupende. Mwoga kuchiti notice. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza mono tambani mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Jue kama unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Na kama ugini posti Snapchat, niite mai.
Mai wangu.
One and only, my love, my sweet.
Sweetie wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we unampenda.